Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu, igice cya kabiri, kuva ku gika cya 31 kugeza ku cya 66. Inyigisho ku ngoma y'Imana, ingoma y'ijuru. None ubwo maze kuvuga ibyo byose nk'intangiriro y'ikiganiro ku byo nakoreye muri Palestina, reka mbajyane ku wundi munsi hashize imyaka 2000, igihe izuba ryarimo ryaka mu ijuru ry'uruhehemure rw'ubururu, maze nkazamukana n'abigishwa banjye iyo mu misozi, tugerageza kwiherera ngo turuhuke, tuzirikane kandi dusenge. Ariko ntibyabaye. Twari twibwiye ko twabibeta, nyamara nubwo twari twabwiye abantu impamvu zacu, twabanje gukurikirwa na bamwe, nyuma bahamagara n'abandi bababwira ko tugiye mu misozi. Nubwo twabinginze ngo batahe, ba bakeya bageze aho baba ikivunge cy'abadukurikiranye. Bakomezaga kunsaba ngo ngire icyo mbabwira. Ahari aho muribaza impamvu bari bashishikajwe no kuntega amatwi. Mu mutima wabo bari bazi ko mbabwira amagambo y'ubugingo. Buri gihe naberekaga ubukozi bwa Data mu bibakikije, kandi ibyo byabahaga icyizere, bikanabafasha kurebesha isi amaso mashya. Nababwiraga ibyerekeye urukundo, bakumva bahojejwe. Niyo mpamvu nashoboraga kubabwira nzi neza ko bari bunyumve kandi tukemeranywa. Nti nimungane mwe abarushye munaremerewe, maze nzabaruhure. Ingoyi yanjye iroroshye n'umutware wanjye uratwarika. Bari bazi ko iyo navugaga ayo magambo, nk'uko nabigenzaga kenshi, nabaga ngereranya amabwiriza n'amategeko y'abayobozi b'Abayahudi n'ukuri jye nabwiraga rubanda. Bityo iyo abantu banyingingaga ngo mbigishe, nari gukora iki kindi uretse kwicara ku rutare haruguru yabo nkabigisha? Nari niyemeje ko ubwo bari baturutse kure ako kageni bagira ngo banyumve, bari bwumve ibintu bari kuzajya bibuka, kandi rwose bakanabiganirira abandi ubuzima bwabo bwose. Nari nzi ko nubwo nari narababwiye ibya Data n'urukundo Data, bari bagifite ubwoba bwo gutabwa hirya n'Imana. Nubwo nari naragerageje kubafasha kumva ko Data nababwiraga atari ya Mana imeze nk'umuntu basengaga, nari nzi ko byatumaga bacanganikirwa. Nubwo nari narababwiye inshuro nyinshi ko Data ibarimo imbere, ntibyababuzaga guhangayikishwa n'ibihano bituruka hejuru bashoboraga kwikururira mu kwemera amagambo yanjye. Nuko mbaza Data, n'uyu munsi nkwiye kubigisha iki? Noneho mbona ihene n'intama zarishaga mu mabanga y'imisozi, ziragiwe n'umushumba wari uzitayeho, maze inyigisho y'uwo munsi birantashye. Ndahaguruka maze mvuga ndanguriye ngo ijwi rigere no ku bari inyuma kure. Ntimurabona ziriya ntama n'ihene zirisha mu misozi? Intama ziri ukwazo, n'ihene nazo ziri ukwazo. Nimwitegereze intama, zirihanganye kandi ntizirwana. Niyo zaba zicucikiranye, zegeranye cyane mu kibanga cy'urugo zitahamo. Zirisha mu bwitonzi, ntizibyiganira na rimwe ahatari ahazo, kandi zisiga ubwatsi bwatemwe nk'ubwogoshe butanangiritse, bigatuma rero ubwatsi bukura neza iyo zihakubutse. Igikomeye kurushaho, zitega amatwi umushumba. Niyo mpamvu nawe azikenura. Aziyobora mu nzuri nziza kurusha izindi, akararana nazo mu ijoro kugira ngo hatagira ikizihungabanya cyangwa se zidaterwa n'imbwa cyangwa abashimusi. Nimwitegereze ihene ukuntu zurira zisimbagurika ku bitare, zikishora ahantu hameze nabi, zirikomeretsa mu mahwa no mu bihuru. Icyazo ni ukonona. Iyaba zitari zifitiye iyi umuntu akamaro, nta handi zari zikwiye uretse kwirizwa ku biziriko umunsi wose cyangwa kubungerezwa mu butayu. Aho muri hepfo aho ndabaruzi, kandi nzi ko muri mwe hagwiriyemo intama nyinshi, harimo kandi n'ihene nyinshi. Nuko bamwe barajujura barakaye, ariko muri rusange abantu bahirikanaga na kamere nziza, bakinishanya, batunga agatoki abari ihene, bisekera kandi bakabyemeza bazunguza umutwe. Ntako byasaga kubabona baseka, bityo ndakomeza nti, ab'intama muzababwirwa n'ingo zabo, n'ukuntu babana n'abaturanyi, n'ukuntu nabo rubanda rubabaniye. N'abari ihene mushobora kubatahura, mubona bagira inshuti nyinshi. Muri cya kivunge cy'abantu hazamuka amajwi menshi yamirira ngo oya, bashozaho no guseka cyane. Umushumba se akurikira zahe